yande joni terminta chapan tatisti do kalangu habaruje folfolde ko re jamone mo hande jeddi lewr fevrier hitan du konna funa wad e batdo fi ne himbe wat ko woddo dera e telefonoji mo ko jogite jungo ko wite portable dum enda en nanan ko dum woni ko himbe fami do majji yalla wado na watta ko nonni fawar joni le kibaruji na tawadu konna do fila nyaw sere rewbe kany ciukode ko buray dubi joyi sawrte non enda mere ko yobata hunde fu kana woni worbe ne sawro sede yobi dum wonno ko fawar joni fedde hawjide durdugo e nyangu enda wiina han tawe burtino wada ka safareji di yade gomnanti yewtel men pinnande studio kalangu haltana altinere do fila sariaji hande de enen kaltana ne wonno wiete sari timminama tadjama dum wonno ko jewten do mudum sumana amadou janganto habaruji e fulfulde ko re jahirte modon kibar ko artede woni kibar mo wela kam wonno lamido addu beedi ba yoro kam won lami leydi birnin gawrele region mo doso kam won ko heddaaki subako wondu kono ko mayi mo mayi ko ne dubi hembre e tati non non du ko nani hono kibar o min kebi dum yaade e himbe makko lamido addu be ni o lama kina birnin bayro illum hitan dum na didi e didi Allah hinno wurbe ya fomo kanko mayi do non ele habaruji den kalen le ko ekibaruji do fi ko darto fawarjo nyalande ittande der duniyaru gandru dudde hono jogagol fawarjo ni challali e jungo ko wete hono portable dum endan dum du kono ile duminaade de go won ko dum fudda wadede nyalande majjum hono bindo leydi france bi tedo fil marso kanyum woni ko hali hala majjum o wi yal nimbe na baye wada hono nyalo mumna e ruji sedo kalay tawe jogaki telefonoji portable uji di endan no be latto dum wonno ko fawarjo do galle nyame min du kondan bandi min goto biyetedo fawarjo kono Aminata Boubacar o yew yilweke le gallorde o jami himbe yalla neddo way nyalla jogaki telephone munna nani ko be noti
aywo ay gen gorbaaji
min mido way wadude hitane mu bere mi nawtoraki telephone wala ko dum sulirta kan ladde to mi buri jodaade no wadi nokkuji amin gon to neddo way wadude balde tati he bay reseau o sako mi cito wadude goddo hi telephone denne mi hi ay fu ko rafi nawtoraade telephone de neddo wari do der sire werude wawi sulirde neddo min bouti ko amin
bir wo yiddo nir hari
je ne pense pas rester
mi mi la komi wota wad nyaloma goto mi jogaki portable e jungo he dum bawa taako mi way noddude e way noddu deka wakati fudu imi ce portable an demi winnana ka domu nade golle na donno jahayeso wakati fudu emi ce ma cellal himbe fu
les autres vont bien
ah bani
de gonga mi wawa ga hande ni telephone o enda warti ko nawtorte sanne humta haaju balu mako e ko nandi titta non de en dari en tawan ko telephone o enda nawtoraki mudum hokkama sembe de rabinol hala une fu ko nawtorte yaadu yeso hebo atawan ko telephone o enda non nawtoro der mum sanne
na qarwa
nonni fawarjo do galdi je may wonno ko fudda batu goddo kandu ko na wadam balde no bien jeddi je didi do fi ko darto l'école himbe jangine dum yaade fi politique no jodori dum du ko na ga himbe fama dum fawoda sukabe dum ummatore won ko wadna dum ko to no ga njoyo jiabe parti ji politique leedi men Niger dum du ko na ni wadama gam batte fama wad yaade politique on enda alternative espace citoyen ka en woni ko adi wadde dum hawtade faande federal de duniya wadore ballaga mu yaade dudal parti ji kanyo democratie dum du ko na ni be ngada nyalade do mudum maman kakatuda goto e fawar jondu ko na sigili odo batu nani ko halni on faarne bandi mbitedo rabia may kan ko landimo kormaju
alternative a songe
fedde alternative de ni helawol gol yaajini sigilaaji mum ko watta sukaabe ummatore jeyabe e partiji politique leedi Niger gara gadane ekkintinoje kebe barke majji ummatore partiji tawdaadi subaabe der suudu deputeebe leedi Niger ta en tawa dono ekkintini ga hegiide amin no haani non ummatore de endan wadane ekkintinoje lobbe andal mabbe beedi misali wakkati mo tawaden der mum o handen do der cekantaraaje leede sahel do kulle kewde do fi politique kambe gadante ekkintinoje de misali politique cakalede afrique e endan kam fu eno politique o endan wonno yihira der leede duniyaru min gadi jo en ande luggi didde gollunobe fa handen der golle har ko dartani labi higiraku cakalede e leede gara kan en du gadda balla mu en ko watta ummatore de endan nafu
peuve apporter un plus
non naara fi la cellal hono sawrugol nyaw sere e leydi Niger do rewbe kanyo ci kolle ko buray dubi joyi no sawrte no mer tawe yobay hunde fuddundu gomnati won ko hoy teddirka majjum tawama neka den andi sere den nangadu konna worbe en torto dum en sanne kano lintaka e le wad en tebe do mere fedde leydi Niger darina gam batte durdude e nyawgu enda be gadi yewter goddo hon yewter de konna ko be gadi dum hono aljumaar ne ko be gadi dum gam batte alle be andina himbe hawjibe fille hono hojugol safareedi enda teddirka mudum be paman to be gada hono sendugol e burdinugol hakkune himbe nani ko faande biitede Mubarak Ibrahim horejo fedende enda o halini hono bandi min wakkati ko landinomo biitedo Samira Ruafi.
On voit que les politiques vont
plus a politique on hokkana sembe do hojugo teddirka nyawtol nyaw sere cancer nonni ko rewbe e ko sukabe e nyawgo nangata deni e wama do nyaw sere wala boda denne handa fero didul wade hakkuni worbe he rewbe gam worbe nyaw sere ko endu no nangabe ga enido nyaw sere cancer nonni no nanga dumrude worbe no nangirta rewbe e nyaw sere ko nangata gorako gorko denne sengoje bandu bi adama fu nyaw sere no wawa nangi denne handa wi e dum fero dirama
ciccida dogan
ar filla cellanta en agades du kono lektor mudum mawnde en andi wadina wakkati wala no hono fande masini ko ite radio ko himbe jeewirto balli mudum en kana wonbe kebi dokkal mangal kullantarje kewdu kono ko be kebi der majjum dum du kono ong dum fedde jondu inde hore mudum wi tende en fawar jondu kono no cikutu wan and tirtedun ni hono ley dengal bellare hono sadaka noni dum du waddi ko fawar joni hono horejo loktoro de mbitad annaba ghali o wi hunde wari wakati hani warde dum mojji san dum o halani faande du anise karim bandimi
sedon compose
dira balla kamin gaddana no tawra e machine muraju wadirte he mo wadirte ecography he mo ciwata erne no andirdon minen tawra sadarma machine muradio ko na wallaji etirte der lokotorore maune de agades dira bawde alla balla kamin kebi no wadan wondube sadarma na wallaji kiba lawol ko dana radio machine mo ecography no ciwire gite na gani hore na der redu na wallaji kewdi no wawi ewede machine mo berne ewirteden deni berne no wodi sadarma machine on no hollammin den ko min keba no min nyawtiri joomu
de cheke la parene udi
nani biro jodani leydi amerika do andan leydi men niger kambe do konda ase o be ngadi butol mangol ele nokkure fawar jondu konda ni ko arkanto himbe no waddoto no fanda mobilaji mun arrondissement gobo do gallu nyemay dum do konda hawtal leydi men niger be bidun be ngaddo non gam batti ala be ngadda ballaga mabbe lamgol kanyu reni gol ladeji e jaye bi tedo stefana dere kom kam woni horejo fawar jondu golleji ambassade nani ko halni habibu garba
nous procédons au nettoyage
men gadi walanna to dun resata loreji e motoji men burtini tuni manaji e konanni titta men himbe ambassade mo etazini o enda emen kilni fi hune fu ko wayu bonnude ladde hejay ire ambassade amen o der duniyar nokkuje tattannon o nyiba mo leddi niger duno limte der ko rena ladde e jay fu emen kokki dun semme meden gido dumel lato ko nyammine do der hubere nyamay ko darta filla druu didde golle bonnoje ladde hejay dum sabi do der gollirde amen do hemre hite kura gemen gollirta la soji didi e joy fu hite pano solerno
porcent d'electricité de bâtiment
nonni faar joni ko watto no chapantaton hokkobe habaruji demle meden do leydi niger ka en du konna ni e lay balde de wadna ma hono faar jon tindi kanyu e famtingol do fi golle mudun en no yarto gam batte be ngadan no hanal no wodiri sendika hono faanden kambe hokkobe habaruji be demle ben en ka woni du konna ko sigili dum du konna ni hono biyetedo mahamman labran omar kanyu wonno faande secrétaire général o do sendika nani ko halan asman china dum e sabi ko be ngadi dum
le cas de nos débats
der yewtereji men yadata e ko himbe gidi hana jom misali talki habaruji di hokkobe habaruji gon jangata kile kewde kokko habaru on jangata ko winda do talki habaruji din wobbe do der jangol talki din ibe gatta jaltinoje e muyde erde wakati jugon der habaruji demle wuro wobbe no gatta bandi dum do woda hausan kejo mo filinge deni hali hana jom misali zender natawa hausan ke mun denani yidun awi lati to mabbe ton hala jayka huna non ko handi ewtini fondite faawoda gan himbe nawtoro e habaruji labdi min bawta bi bayle no gadan amma jehol yesu no hebotu minen godi niya min gada kawral ton zender
nani hono hawritere dental aid africa ndu konnani be koji makissal horejo leedi senegal lato horejo hawrinde enna ko wakkati dum wada tan addis abeba wakkati mo horebe leede gouvernement kawrton enna wadan wakkati mo jogi dum nenne ne kadu konna be kali do kulantaje kewde yaadu yeso kany arzuku ele hawrinde be ngadi addis abeba non ni fawar jondu konda ni hono illun dubi jina didi e jeego wonno ko hono turp wadobe ko jaltinago e ko nande mun wada videoji gambatte firde ko himbe anda sanne be ko di lawol gongol du konda gambatte wadde leede jeego jaado afrique do enda heba be fam o wada dum illu lew novembre dubi na didi e noga e go won ko be puddi dum wakati mo kalti oni be industrie no dum kay ginanda min en woni ko reji be cagidi be bi afrique du minen non dum wonno ko fande mbite do chacho horejo mabbe halani bandi mbite rafika taher
l'idée du constat
ci di wadirte fedde wadobe jaltinol jaltinol be jahan der leede gon leedi burkina faso togo chad cote d'ivoire e nigeria leedi fudu emen gada silmaaji jaltinol jaltinol bedi sappo e jeew commentaaji jeedidi lumo kollol silma o endan no lawol no hawrude himbe gabbe silmaaji mumbe lumo silma o du balde sappo e jeew wadata ko watta himbe keba lawol bi ude silma o enda ko heedini der majjun du ka woni men gadan silma ko watta min sappo e jeego silma ko men jarta pespa ko to leedi burkina faso sigila amen odu sigila mawdo no amma fajoni hakkiloji himbe gara e mudum hakko dudun sembindine sadorna mawdon ko men tawra kaw woni rafciede ko yar sigila o enda yeso min himbe leedi niger sappo e jeeta to yaade laso be ko o kanni jahata
18 à 21 personnes
non na rafi latol baldu senegal kayon ko hebi coupe afrique mawdo bi teda kan on enda don du wada to enda cameroon hankende ko be jali misir don egypte noni jonka se hisama cameroon kan won tata bo burkina faso kan won na do fila ko darto coupe ngada do hitande hikka kan engare yotal men pindin en kalina hala mum wiide ke hande filla sariyaaji noy sariya wiete tajama fa himbe famado en nyalande ko kete ko nandi mum dum wonno ko maitre mustafa nebiye halani balkisa hamidu ko min pirte dengal fulfulde kettinenani
dowla bi kite noy fi tajol kite hawjorti
amateur judiciaire lorsque l'affaire yani
deni fi woytanu no tawa yesu sudu kite kito to be endan no bawi gada yewtinaaki woytanu do endan taje kite den wakati munda non du fahan deni wakati yewtinaaki tayko fi woytanu do enda hejoraybe kito to be endan ni no bawi fabbinde nyaloma tajol kite den enda yarude de nyande ko seni himbe be kite den enden ewata no hani no be kalane nyalane den den kambe du be jogo nyalane de enda gan wada jabaade nyande kite den tajeti
ki sera retenu comme date du jugement
noy neddo andira nyalane de kite tajeti
pour avoir un délibéré il suffit
de neddo no fotti ko kite den enda no gade deni nyande mum de tajeti neddo nana deni du alla wadi tajol majje wala nyande mum sey ardido suudu kite du enda janga derol fabbinde kite de enda yeso himbe fu ko watta potudo fu nana deni du alla wadi neddo fotta neddo no wawi yehude to biro ardido suudu kite den neddo jama jangane derol gol enda nane dum winda derol majjum neddo hokki
de jugement rendu
dume neddo wayi wadude gada tajol kite
le deliberer la
personne gada tajol kite den enda neddo no wawi yewtinaade laabi kesi yarude woytanum deni tajol kite den enda wadanay dundu gan tewtude hakke mum fodde no laabi kite bi iri gan woytanu fu no wodi no tokkire woytanu du enda yare yesu suudu kite go misali deni kite woytanu gacce caka himbe dido non lewru mu buru dewtere kite hokki neddo deni jabay sey heydintina derol woytanum yare yesu suudu kite go lewru mu urdu neddo wodi deni fi on daratana filla dewgal e ko nandi titta deni woytanu gacce de ko darata filla jonde caka himbe cakan tarare non to dodu sey to dum yihi to isie winda derol majju hokka kana do hokkede fu isie odu fa hande wada derol gol enden yaha to suudu kite yewtininu taje kite de deni woytanu dum woytanu gacce caka neddo e wondiraabe mum dun non balde sappo e joyi dewtere kite hokki neddo deni jabay no kite de enden tajira yara woytanu mudum du enda yesu suudu kite mawnugo wondu yesu suudu kite arandu biro suudu kite tajandu neddo kite de enda to mun neddo yahata hala holla ko jabay den derol majjum winde neddo hokke yara
ki le shira promi
gasi fa wodi do wono kibaruji mede fulfulde tili hande studio kalangu seni elen jon kambol le hewtene jamton to habaruji e fulfulde ko min gaddan taw do enda keddi waddu ballagam ko nan do dum mi accida on joni asuman sina kandu konda waddan habaruji dengal hausankor kirsento jan hirti balento jan wadi studio kalangu
diva do radio alternative
lamba chapan ejena toppere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena toppere ejoy fm
mara ido radio sraunia
lamba hemre edidi toppere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena fm